Soko ngomwagala oyagala kubere kulusegere tolya mmere tolya mmere tofuna mirembe wadde okwebaka ng'oyo kwoyagala talyawo woli okwagala nakutono nnyo ate kunene okwagala nakirabo ekitagulwa okwagala nakuzibu nnyo ate kwangu okwagala nakirabo kyafa wa mutonzi ne bw'osowere ensimbi oba ebirabo nga takusiibye era bw'atyo takufaanako wadde tolina lupiiya nga tovuga kapyata nga gweyasiima ebirungi abireka najja eyo gy'oli okwagala nakutono nnyo ate kunene okwagala nakirabo ekitagulwa okwagala nakuzibu nnyo ate kwangu okwagala nakirabo kyafa wa mutonzi so big, loving is more precious than gold, loving is so easy, but quite so hard, loving is a blessing from up above. Tebabasemberera omukwano muziko olugambo muliro nga lutabula olugambo lukyankalanya belusumbuye bangi abaagala n'okutabuka ate lyalwawo tono nnyo ate kunene okwagala nakirabo ekitagulwa okwagala nakuzibu nnyo ate kwangu okwagala nakirabo kyafa wa mutonzi kiba kizibu okuzuula tebakulaba osaana kwebaza Katonda omwoyo kwoyagala naye akusiimye osaana kwebaza mutonzi ng'ofunye kwoyagala ku nsi kiba kizibu okuzuula bangi abakunoonya nga tebakulaba osaana kwebaza Katonda sana kwe
nkwate bulungi
osala kwebaza mutonzi wafunye kwoya marakunzi
chechirabu chechakale
osala kwebaza mutonzi wafunye kwoya marakunzi
nawa mweko